Bwana ninatamani unifanye wako, Bwana ninataka unifanye wako, usiku na mchana nitembee nawe, yale yote ya zamani nimeyaacha, yale yote ya zamani mimi nimeyaacha. Nishikilie Bwana, nishikilie, nibembeleze unifanye mwana wako, nishikilie unifanye mwana wako. Kuna vile ningependa kukuona wewe, kuna vile ningependa kukuona wewe, nikueleze yaliyo moyoni, nikueleze how I feel. I just wanna walk with you my love, I just wanna be with you. Ninatamani niishi na wewe juu mbinguni, ninatamani niishi na wewe juu mbinguni, nikueleze yaliyo moyoni mwangu. Bwana wangu ninakuimbia, ninakusifu, ninakuinua, mana baraka zako ni za ajabu kwangu. Ninataka unifinyange, unioshe niwe safi, kwa mabaya yote uniepushe, unilinde. Tena sana nitafurahi nikiongea nawe, nitulize nafsi yangu nikwamie kwako. Walagai walishanidanganya nikuache wewe, marafiki walishanidanganya nikuachie nani. I wanna be with you my lord, I want to walk with you, I want to walk like a righteous man forever and ever. Bwana wangu ninakuimbia, ninakusifu, ninakuinua, mana baraka zako ni za ajabu kwangu. Ninataka unifinyange, unioshe niwe safi, kwa mabaya yote uniepushe, unilinde. Bwana wangu ninakuimbia, ninakusifu, ninakuinua, mana baraka zako ni za ajabu kwangu. Ninataka unifinyange, unioshe niwe safi, kwa mabaya yote uniepushe, unilinde.